1 to 10.
Baba ina ndebogo liye sara.